Mr. Frankie Pamon.
CoPlayJams.com.
DJ Twist.
Turn it on. That's your beat. Bring it on.
Banona chongo. Panona chongo lelo matolo mupamba. Muntu akuro bingani dela iti mutamba. Cinema chao buba kweza shawama yanga. Uyambe na kusela before na kukoma panga. Imweni bine vaso ndiye jopu. Amshua kusogolo muzase gula na shopu. Mapiri giti na gai wavene pasopu. Muzako anafela mumanja yangi rimopu. Na chwati na imwendi mweva short temper. No natasha tumandwama back to the sender. Siniri na kumapiz nenze che kuseka na titemi. Ya sila nina session kuli muzenga. Usatumila mudi yei inamba. Ileta penalty mwamba. Na titizbo na mvela ona wanifikisa. Neza kutumila nikasirizo samba. Salu waya waya madam watu matex. Tapita palivi lumasia waka bupageti. Kwa sisi labati na mbochoka sweat. Hey babe, I'm here the bill is 130. Hii ni Sodom and Gomora. Madam wakati pesa tose ya zati ponona. Tizmo waona kukonda bomola. Be proud of your madam, osa nkala sorola. Baby, who's the one of this pack? Yambo zanda babo muna tu Savannah six pack. Chebele, oh, that's my sisters. I forgot to mention muzuba kwenze ma vistas. Nanga ya maslipa na iPhone charger. How come muna lipstick ipa kwanja? Ku bedsheet, nanga iyo powder. Madam unwachifu kushipe hapo wambo shouta. I'm not a fool, muno moli someone. Noni misa na botolo ya Savannah. Usani perekesa kujere dismo. Palipe na ole sherela, hero luanya. Asonjerele musi mwa baby wala. Muwardrobe mulibe nupasanga nyavovala. Kachekinga mu bathroom, dismo you are dead. Ukapurumuka isichu uyambe church. Natasha mtu wakangi wanopema. Madam wakakupesa za kupanga chilema. This morning see I wanna check in the bathroom. Baby name vintu vina ni mawanu. Anani pushumuka noenda mwamene. Plus Natasha ni walu nyenye. Ligani za chizapu ndanga alonga Southampton. Kanshi china jumpi la kupao.
CoPlayJams.com.
Standard man Niko G May dogs I see you.